So niliwaambia guys, kuje mshop na sisi hapa Step Up Electronics kwa sababu tunawaletea vitu za bei nafuu. Imagine only skia fika bine za 12 inch kama hii inaitwa slanting na kupatia na 2500 only. Hii ni slot na kupatia na 3500 only. Hii ni single cabinet na kupatia pia na 2500 only. Pia kwa wenye wanauliza kama tuko na 6x9 ziko for only 450 shillings. Na pia kama unataka ya 6 inch pia iko for 50 bob. Imagine, and you can only find things here, these things here at Step Up Electronics. We are located at Tiriki, Luthuli Lane. Come shop with us. Bye guys.